Natwe nitwaye tubizi kuko twe icyo twumvishije ni ibintu byanukaga. Twe dutanga amakuru ko twumvishije ko hari ibintu binuka. Aratubaza se byanukaga nk'ibiki? Uravuga ati byanukaga nk'ibintu by'ibinyama. Ubwo rero je niho twaje kubona tubona barataburuye baramubonye. Kumvisha ibintu.
Uyu ni umubyeyi wabanaga mu gipangu na Farida Nyirantezimana urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko rwamenye amakuru mu kwezi kwa 7 2019 ko yaba yaraburiwe irengero rugatangira kumushakisha. Arasobanura uko byaje kumenyekana ko yishwe kanaboneka mu rugo rw'ari mukeba we, bikaba bikekwa ko yaba yarishwe n'umugabo wafatanyije n'umugore babanaga bitemewe n'amategeko bakamushyingura mu mbuga yabo. Yiganiraga ijwi rya Amerika kuko aya makuru yamenyekanye.
Twe kubitahura bwa mbere kumvisha ibintu bitunukira. Noneho nyuma yaho mu mama wari inshuti ye agatanga amakuru ko uwo muntu yishwe. Mvuze ko yishwe, abapolisi baraza batwara umugabo bamujyana kuri burigade. Nyuma yaho batubwira yuko bahamagaye uwo mugore akavuga yuko bafungura umugabo we akaza akarira abana ko we yagiye ngo ari Kigali. Ubwo rero twumva ko abapolisi bafashe amakuru kuko ubwo umuntu hari nta kibazo.
Aho yari yaramushyinguye ni nka hehe?
Ni imbere y'umuryango we neza aho asohokera. Mbese abantu bose barakangarana bakavuga ati ni ibiki byabaye hano? Na mudugudu araza aranamubaza baravuga ngo ni imbeba yateze mu nzu. Nuko byagenze. Ariko natwe nitwaye tubizi.
Mu biganiro ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano bagiranye n'abaturage bo mu murenge wa Rubavu kuri uyu wa mbere, musaza w'uyu nyakwigendera yagaragaje impungenge ashinganisha uwabahaye amakuru yatumye hamenyekana irengero rya mushiki we.
Nitwa Dusenga Umuremyi Innocent, akaba uwo mukobwa apfuye haragoye mushiki wanjye. Nawe nshaka gushinganisha umuntu waduhaye amakuru afite abaturage baturanye bari kumutesha umutwe bashobora kuza kumugirira nabi. Ibyo nawe nshaka kumushinganisha inzego z'umutekano zize kubikurikirana. Murakoze.
Hari undi musore wasanzwe yapfuye mu mpera z'icyumweru gishize, uwamurera gusanzwe abarwa mu batishoboye akaba avuga ko akiri mu gihirahiro kuko n'ubatarashyingura uwo musore ikinigani cyose.
Bajyanye umurambo i Kigali gusuzuma icyamwishe. Aho agarukiye basanze kuri ribu wa kane mu masaha 9. Mukuru wa ribu ambwira ko ngomba igihe umurambo wavaga i Kigali, umukuru wa ribu yarambwiye ati shaka abantu bajya ku Karundo, nanjye njye guhamagara umupolisi uzanye umurambo bajye gushyingura. Nyuma yaho abantu bo kumerekeza bamaze kugerayo, umurambo nawe wari uhageze. Umupolisi uzanye umurambo aduhereje telefone abwira umushoferi ngo nasubire ku bitaro. Kuva icyo gihe kugeza n'isaha ntabwo nzi amaherezo y'umurambo. Niba ukiri hariya cyangwa niba warashyinguwe, ntabwo mbisi nandi kugira ngo mumbwire amaherezo y'umurambo wanjye umaze icyumweru.
Uretse aba, hari n'undi mwana uri mu kigero cy'imyaka 10 bikekwa ko yishwe n'abagore babiri barimo nyina, nyuma bakamushyira mu mugozi ngo bikekwe ko yiyahuye, kimwe n'abandi bagiye bicwa mu buryo bunyuranye hakageragezwa gusibanganya ibimenyetso. Lieutenant Egide Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu avuga ko umuntu wiyahuye koko biba byigaragaza.
Ni ukuri kw'Imana iki kintu cy'izimfu cyaratubabaje. Natangajwe n'umuntu ngo wiyahuye hano muri byari, noneho umurambo we basanga yafashe mu mifuka. Umuntu wiyahuye ntabwo arwaye n'umugozi? Nta n'isoni mufite kwe? Mukatubeshya ngo umuntu yari yiyahuye. Ubwira gute ko umuntu yiyahura agapfa afashe mu mufuka? Birashoboka? Muri abagabo babi, muri abaturage babi. Ntabwo ibi byakabaye biba mu murenge wa Rubavu. Mwaturekeye amajoro twebwe twabyitoje, tugakora amajoro yacu umutekano wanyu tukawurinda, ariko namwe ubwanyu mwikwiteshereza umutekano.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Gilbert Habyarimana avuga ko ubwicanyi bukomeje kugaragara mu murenge wa Rubavu bukwiye kuba buhagarara, kuko niyo haba hari abafite iby'abapfa bikwiye gukemurwa mu nzira z'amategeko.
Kumva ko umuntu yafata undi akamukubita urushyi cyangwa akanamwica nk'uko ubwicanyi bwagiye bugaragara, hakorwa iki kugira ngo abantu batinye umubiri w'umuntu, kugira ngo buri muntu wese atinye mugenzi we kubera ko atari we uba waramurimo? Duce ukubiri n'ibyagiye bigaragara mu minsi yose yashize. Ariko ikibabaje ni uko hari abayobozi nyine batabasha no gukurikirana ngo bamenye abaturage babo babayeho bate, babanye bate, bagiye he, bazimirire.
Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko kuri uyu wa kabiri bufasha uwitonze Marta gushyingura Uwimana David yareraga wishwe, kuko we nta bushobozi afite bwo kumwishyingurira. Buvuga kandi ko mu biganiro bwagiye bugirana n'abatuye mu murenge wa Rubavu hari harabaruwe imiryango 35 yari ibanye mu makimbirane, ikaba ikurikiranirwa hafi mu rwego rwo gukumira ko hagira bicana. Cyakora bikekwa ko atari yo gusigaragaramo ubushyamirane. Ubuyobozi buvuga ko abantu bagera kuri 29 bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bumaze iminsi bugaragara mu murenge wa Rubavu aribo bari mu maboko y'ubugenzacyaha. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.